African princess. Tulianza zamani, bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto maja shokulo wana na data mazima mi mtoto wa mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Nachokupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi pawa. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi pawa.
Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu.
Iwe chumbani, iwe jikoni, ni mahaba full.
Nakisema love you,
me I love you too.
Na ando man,
yana noga mapenzi,
mapenzi.
Ni matamu mapenzi,
mapenzi.
Mi moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti. Wali mwengu wa wapendi,
mapenzi.
Washa sema aga mengi,
mapenzi.
Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Comic Slicer.